Topsy.
Yeah, Bravo Rex, Music's the journey.
Amit Amari, we have one, two, eh. Amit Alouin, baby, baby, mega, Bimbora, Makachia, eh. I'm willing to cross the border. You're 18 and over. We can use this border. Make a wish, you know that. Wagangwa. Jala nyara waga terigang. Wagangwa. Yeah. Kila siku imori wia. Mina kujali.
Twende nyumbani.
Awini poro kweda. Tina sukali.
Twende nyumbani.
Kila siku imori wia. Mina kujali.
Twende nyumbani.
Awini poro kweda. Tina sukali.
Twende nyumbani.
Inda palwot.
Hintuni mechunya. Amita nyuti mama pepo. Matiewe chunya. Ilako kona jimi weng mei kuma oloke. Nino mako nini. Ilako kona jimi weng mei kuma oloke. Money. Balawia. Kweyo kuma kateke kutu kuma. Kila siku imori wia. Mina kujali.
Twende nyumbani.
Awini poro kweda. Tina sukali.
Twende
kila siku imori wia. Mina kujali.
Twende nyumbani.
Awini poro kweda. Tina sukali.
Twende nyumbani.
Twende nyumbani. Omipata love na Jackie Chan. Fighting karate. It's what I'll do to your body. My girl, she a murderer. She a gambler. She a pop it up. When I pop it up, yeah. I'm willing to cross the border. You're 18 and over. We can use this border. Kila siku imori wia. Mina kujali.
Twende nyumbani.
Awini poro kweda. Tina sukali.
Twende nyumbani.
Kila siku imori wia. Mina kujali.
Twende nyumbani.
Awini poro kweda.
A top spur, the excellent king, rotted.